Remember where you got it first. www.djericom.com.
Simanyi mirimu gya mu kisenge kyokka nkeera n'enkyera n'ensiimula n'enjala n'obuliri
tomanyi kunyumya kabooza
ate nga munyumizana munyumizana tukana munyumiza n'ebyewaffe byataata kale omuntu wootukira n'onyumya ku muzadde wo
tokera ye n'atasimba
nawana n'ebambi amanyuka anyumya obulungi kyokka ate nze nga nange nze nyumya neiba amusirise tanyumya
kakati yo neiba amukuba gwayagala
ani musiru ne bamukuba bayamukubisa atyo bamuyini nawuraraja naguntuuse woowe yaayi atavayo namba ogenda kwerosine weripootinga yagaana
noluvaawo mbusimaa gaago gajja
amasanyalaze
onyuma yabwe erimu amasanyalaze
ati kati nze yaŋŋamba afunye olubuto oluyo ya neiba wamanze omukazi oli muzibu twanyumya tanyega emisana bwaziba awoza ayagala kabuzi era namugala alindako tusuula akabiina
nga bwayagala ki
akabuzi kyokka asaba kiiro sawa mwenda ate abantu bandabula busiru bwange baŋŋamba alina akasagazi kati wamaa yasaba akabuzi neŋŋamba alaika bambi ayagala kulunda naye nemugala tukole ti tulinde tusuule akabiina tugulaako akabuzi koyagala yagenda ndaalaasa kyalowa tamanyi kunyumya kabuzi kyokka nga munyumiza kyanuma nemunyumiza n'ebyewaffe mukyalo taata waffe wamma yabba muwogo kati ne bamutwala kwero si neyewakana asobola kubooba obuwogo bukaawa bamugala wategedde otya kyakaawa oba tewamu
oba tewamubbye ofcourse kiba kitegeeza yamubba
yamubba kati nembinyumiza omukazi naye nekinnuma kusimanyi mirimu gya musenge awaana neba nga bwagikola obulungi agituusa mu busonda kyokka naye mbanjera ntuusayo nenjayo binabbu nenze nasirika agenda egamba abantu waye zimu ezange teziriiko kyokka nze njoza engoye nenzaanikako nga kweziri
kuwaya yetazirabako alowooza engoye ozaanikakonaabantu
bennyini mbe omukazi mukkiriza nti ogendewa neiba mu busiru nkwata kisooka naye nagamba ekirungi ndi musiru asooka kasita siri musiru asembayoasembayo
wagwe oli mubana abasooka saabasembayo
kati antagamba omukazi zonna sente nenzimuwa mbu yandoga naye nagenda ku musawo omuganda yaŋŋamba sirikoddogo ndi musiru busiru
oli musiru busiru bambi
sirikoddogo
toliikoddogo kozi wagambye walinga omukolera naye ngaakusasula ki
mukwano
ngaakusasula mukwano nga takweyadde ekikumi kati gwe bwonyuka nga ogenda kuwa omukwano anaye mubinyo kozisa otya omwana wamuno nga tomusasula omukwano bagulya
era yagamba sinza ategeere nyo naye kasanze byonna nabinyumiza taata nagamba oluzaalo lwabusala amageda n'amadda naye nze yaŋŋamba ekintu
olwoluzaalo olwani olulwo lwamusala amagenda n'amadda
naye yankubira esimu naŋŋamba nakulese abantu baŋŋambye nkuleke munyaanya mubaamu faaji
nga taata we yagamba
yakuba omulanga nagawoowe katonda onkubye omuggo naye neŋŋaa singa yamukubanga esa ti waba muggo gumu nga gudawo gukaabya omuntu
aniye katonda amukuba omuggo gumu gwe gumukaabyaamukaabya olwo singa yamukuba emeka
ngaesatu
osanga esatu
yandi mulumya
ogumu gwe gwamuluma naye nsi ate maama wuye gyali kati ye bwomugamba kagamba
era byonna nabe munyumiza yagamba abazadde tulage tulabe ezaalira obwereere
ono
enamba ate ekyo kirungi kubanga ye yatunyumiza yazaalira mu bitooke wamawo aba yawaayeza eddwaliro
atyazaalira
bwereere kati ate yali akaabiryali
ayagala kuzaalira sente
ani nange kyenaga era ebyobwereere tabimanyi
awooza tulabye okuzaalira obwereere mu ddwaliro nga batuseera abaana
era naye yaŋŋamba manda mubaamu ebireri aya neesonyiwa wama taata ye yaŋŋamba nfuna omukazi nga mulabamu ebiseera by'omu maaso
mubulagonamutwalayo
oyo bawuza omukazi muleke tazimba tuwulidde ebiboozi byanyumya ebizimba atwama ebizimba bibeera kwadiweya kale tuye bagarakorabi
ebizimba bibeera kwadiweya Yoka ya wazofuna mukazi ngachi.
Naira bisera. Gari mwe bisera muno muna ino.
Haina bisera byomaso. Kana tuma no batwalira taina bisera mu bulago ngabaga bafoe twa muga.
Kubanga yankozesa
kyetoofu
yandeeta
wali obeerawo
ewaffe busoga
katange
musoga mutolo zende munyolo
taata musoga mama mutolo gwoli
munyolo anti omukyala yankasa munyolo
kati bwewasa omunyolo naawe n'ofuuka munyolo
gyofumbirwa ewaba ekikaaki kati omukyala yankasa yali munyolo era nange ate nange nenfuuka.
Remember where you got it first. www.djericom.com.